Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili damle to ɓoggi janga fandu hala Mamadou Sama Sagu Jom Ñalli Sakraɓe heeɗiɓe. Astangaji ɗi heewi sanne ɓe duuɗatol lolingol RN6 ko warata nogo yimɓe keddike ley duuɗatol Bamako Segu fay yontere hiɓɓali. Duuɗatol Bamako Sibi bandiji na caama dow yimɓe tetan fimaɓe fof ɓe goytiki lamkoɓe yalla ndennago duwgol ɗo ɗatol no huncene hoore. Ko kanko jeeɗo leydi Belgique Tom San Filt mbiyana Saint Filt suɓa hono ekkintono keso jagoble en Mali. Haala muɗum heewi sanne he jiɓɓe balonɓe ina cikiti kabar makko ɗi goni sembe kawarje amen hannde kikiri aljumaare 13 août 2024. Bisimilla sakiraɓe. Nogoyon yiɓɓe mursi yonkiji mum en le asidangaji duuɗatol Fana hakkunde 25 août. Ɗiɗo bonandaji ɗi barmi dumno yimɓe ala hewɓe e wi lamukoɓe honfinaɓe kabaru transport e wi ley communiqué ministre transport noddi yimɓe teddinde sariyaji ɗati yalla sisi ben renade e kasaraji ɗi. Imrana Kilou Mayga wonko heɓene kadi fastango Ousmane Yalbule.
Alkamisar noga e jenay lewru uttundu wattu 6h bete car goto compagnie Visa Vie Transport natondiri e camion remorque goto gondonodo doggude dowdo hana doggude. Himɓe sappo e nayon keddi hen capantato e jetton woni barmuɓe jeeno an nawnino sanne. Nana laaji keɓaɗe ƴuwde ton holitama wiyede goto e nawniɓe kañum du barme ɗe accay ɗon. Ɗum watta himɓe sappo e jon heddiɓe o kasara koɓe ɓeydi wiide. O masiba waɗi fugani ley commune rural Binko dow lawol route national numéro ley cercle Fana. Ministére humaninde yawar hokki ɗi kabaruji ley communiqué goto hono o masiba waɗino mo karaŋaji tati e camion goto natodirno ko waɗi tingole ley yaltirde Fana alan ƴaɓɓiɗo o. Ley o kasara yimɓe jeegon keddi hen deɓe e jeenon barmi ɗum holitiwide protection civil joyla. Windande nde holitiwide horngoji uditama yalla ana faame ko sabimbine ɗi kasaraji. Caggal ɗum ministére humaninde yawara holitiwide yimɓe dogginoroɓe dow no walda e sariya jukkungoji gatta e fewde muɓen hono sariyaji leydi men ndi mbiri ni.
Tawane mbiyen sifaji ɗi tiiɗa fina woodi yalla hisude yimɓele e ɗiɗo mbiyen asidangaji ɗi ka noon yimɓele hewɓe mbiyen nawtorta ko kabar muɗum wi dunkenɓe ndeno hono fof huncane hoore e ɗiɗo golleji le asidangaji hono mbiyen hinade kabar muɗum. Kanko Ibrahim Sanogo mbiyen gollo sapeur pompier to gollirde mbiyen protection civil Segu wonko hanni kewɗo amen Mohamed Sissé keɗno fastango mum natto sendogo.
Ko hani waɗede tafo yo fiide dabare hollitinde wiide accident waɗama e jo'inde maande hono pano na lekki kolitowo farati ana tonna yeeso kañi caggal ko yata e metre ŋaji temedere e debe sappo fayade e metre ŋaji temeɗiɗi. Iɗum wawi latade sababu mobilaji garoji ɓuyta vitesse maɓɓe e sakkude accident goɗɗo. Caggal mun omo wawi wallude neɗɗo mo barmi le accident o soni tawi o heɓino jande dow majjun ka so wala ko andani ɗum ana hani o fiya dabari noddude golloɓe humaniɓe ɗum. Iɗum wawi latade sapeur pompier en so tawi o andana dabareji kanɗi waɗede renude barmiɗo hana fey o ɓado joomum saabe farati mun ana mawni.
Sakrema tout haklaji madu kabra mbanga bem Facebook an X Twitter kiɗɗo men kutungoji takan wide men le kutungoji holtan wide hankasinne mobilaji hana fi men yawtude jeegom Bamako do kado an yaba mama an men kenyan noga jena utu wonande gollirde men golloɓe mairi ardiɓe halfinaɓe kabar mairi Bamako hande ɗum ɗo waɗama le communiqué aljumaari hande ndenno holtan wide kala jedduɓe jotataji ɗi men jukkete an mbawi ɗum joɓude kalisi e men ko nande muɗum ndenno mairi holti wide yambingol kutungoji yo hunde hana fi latare sababu hadde yimɓele hinade yawara ele nokkuji ɗin. Fande ley kabaru ɗi mbiyan nokku goɗɗirɗo kiloji 16 ɗatol Bamako Sibi yo nokku ɗo asdangaji na heewi ɓerade ɗum ɗum ɓen yimɓe bandiji na caama dow yimɓele ndenno e wi kamɓe nortotoɓe nokku o ɗiɗo ɓen bonandaji ɗi na gaɗe no dow nokku mbiyan ladde hakkunde Bamako e Faraba hawa berto wonko ɓen gaɗa fastango Ousmane Yalbule e Alsisi.
Ɓeydugol taƴugol laawi ko bandiji gatta dow ngol laawol ana wembi dawoɓe dow maggol hono jaagotoɓe dawoɓe yaade lagine keɗen seeɗa fooji maɓɓe.
min maytori kalse amen telefoni je amen min tetama hunde fu ko min jogi saato en bayi falade yimbe nokku goddirdo bamako kiloji 12 tam lerji didi fa tati madara fu watake fewde mabbe urde le gendi ana heba jonte tati jom ko buri million chapan joy woni ko be teti julabe njohobe daral dum fu bete dum be gadi
ewi donnobe mobilaji jamma ila nyaloma bandiji jogi di kaborde teddude ana palobe dongol lawol
nere mina chiafla be palike yesam chili didi do lawol telefoni faye to kalsi ko mi jogi fu be puyike be banti be nabi lawol kuramalengol kana holbini wakati fu be pondo to yimbe darune karngaji didi muko buri yimbe temdero woni mudum so teta dum kulle ko nafata ko jogi fu yo kasara maw do helugol leji
vera mo jamana chidi
ko latifu dawobe e donne mobilaji yobe dongol lawol fu ana darte kanan ko be leydi medendi pia dabereji ribude di bandeji dongol lawol njuginingo leydi meden di nafa sanne
fande li ko dum ben warta dabay sapu jeddi ben bandeji di bandidi bami ta heba ben ngam nyande alalbar jobinde e nokku ngudi do usubi nyaklo goto den no wi jamarande be do wube be dogi yupi ben nokku o den dabaji di jukat joni o ana ana mara nokku ji yalla yimbele jeebe dum den wara tewtude dan non wiide ala wara be nay himbe na totabe yimbe mudun en na to silinkini e ben tiagal ko holtan wiide kambe ka dum holtan dum yata fi tiagal dalilaji sapo jetti goddi ana marathon e wi lam ko be kanye kambe dum sun ko be fande ele kabaru jin ben kabaru nyamduji ben kenyen halmu halama bamako do nanno yelan be ro famu kedana ko kanko ben Ousmane Camara ko jubna golleji kabar mudun hani Al-Sisi.
Effectivement, nous pensons vraiment que
Gonga mille ordre projet kawaram lata sababu uitude hedere le lidi amendi sabi golle majum ila le puddode jati watte min domta fa hedere yotto suka o daru inna o sumi keba hinna dem ila no debbo bamata redu suka o fa suka o hibina dubi didi min gara imma daraji fa min pabobe imma daraji amem arande ni woni hokkude debbo kamin do o nyamduji mawdi nafudemo kanko kanye suka o hore dum waran lata sababu wadde so suka mo warta faw beyna o hore lato suka cilludo ngaram ngada imma daraji fa debbu kamin do heba nyandu mujjunu ngaram wadde imma daraji fa mi narda rewbe tinno hokka kosan endu suka no em pino keso rewbe kanyu en jati woni wuddu o do
projet transforming life
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotor meden tetande on non parlo na yowi do kabaru balo nanno kanko ben jado belgique tom saint fit chubado latade e kinton keso jagabule mali halaji mudun ben wonande federation balo mali halaji mudun heewi sanne bangal njibbe balo be bamako do ben kedde lendi dum ne segu banka sika su kanye baflobe yimbe le memi halam mudun do bonko be kedda na fustango Al-Sisi.
Moi à Bamako, je pense que il serait très
Min Bamako do hakile anka antid sanne jude ikintino keso jagabule em lidi malindi naba equipe auto wuddi e hakile aminka subade mo e hune mudjune gonga o hebay inde sanne e le pide balom nga aminka e hakile am equipe lidi amendi ikintino mo wana niwido hasindine mudum le odo wakati e hakile aminka ti dala o wana e subagol ikintino wo bili ti dala o e piobe amen balom be jati sabi kambe woni be ngala bernde min ka do metti kan mina feso odo ka wonko way wadde ko buri be warta fo lontobe ko mo andi ruunde afrique de huna mudjune hunde ka fu e tinnaara ni bili mide mino way na wure to wodi equipe amen o so o yopama wada golle makko kay
e volé l'équipe malienne si on laisse travailler
bangal moddi kawru amen yontarde kettan nako Moussa Malis suwani do fostango mum not senou
kabaruji kertadi le yonterende yo holitinde wiide torra mawdo ana le leedindi adindi bamama tiagal bonandaji diam kambu le nokkuji kewdi le leedindi e wi keedabe lamu iwde fuddore dungu warde nogay e jeddi lewru urto hitane 2024 yimbele chapantaton e taton lonkimu heddiken adadu barmibe ana wara temedere e nay kanye ko buri galleji ujunaji sapo igoo kebitoramun kabaru godo yo itugollo yonki alanjabido Umar Gindo janginowo banjangara farde mun jo en kabordem barino ko yata e janginobe dido ko wonani kabaruji goddi batu wada mabama ko alalbare jabido do hadugollo basiji sisili mun ana wonno do wallude yimbele janyeli hadude basiji kanye faabude jam e deere kanye yiri ware yo anya hejo lollirdo programme Mali Resilience min timina dun e kabaru ko egle leydi Mali hebi entraîneur kesso yo belge Tommy Saint-Fier o subama hakune yimbele jeegoyo
sekam pawi do katene kabaru hande mi to sarfum tadu bamben kabaru jam kabaru di fama tawede du bembal amen WhatsApp numero won 75 99 76 19 bembal amen mangal dun ana do mudde kan Facebook bangal kuna fonu 37 321 mer non ka famdi fu buddi nokay taw le telephone jom do sede yotere medem nokaz yotere meden magazine yu kabaru kebeedo yowidon do nanugo lumoji odo wattu toboji di danno dum latige hello modo nokuji kewdi leedi ndi keddan nako men ben fostango min e ali men min e ben sita sidibe alcisi yu ankiri jam Abdoulaye Sissoko e Moussa Bala Sako yo ardibe julabe to yelimane ebla le hirnange wuddu leedi ndi be do nanobe lumo dombe bammi sugula kado tidalla
yelimane fembe biddo ni daminye
naato ko le genni yelimane ana tiide hannen sa tiide fe daamu dum goni fi wadde tidalaji mawdi le genni dum won atol goton tan to nyamri amen natirta sabe ko aton dogata hannen commerçant me du entini cioggu kulle nyamte de fu yoga jati ciottobe bangi attidin ciudi du samden nukuje be do acci cioggu hannen de teutra hayeben tinno fi dabiriji ita nyamarde le kanivoji di yalla jentan hewan jabbito no wodiri
chauffeur en mublaji nabobe nanobe lumuji gotiki kuteji di do tielaji di tedana adama ko ne o chauffeur to kajoluton o holti wide dum yoti nuku o darni mobe mako joni golle barajo o watta
nyina jimi nanani
hitan hikka kammu tobi faamana sedan ana tiide handen me hebaban yahan nukkuje to lumo watte ne lamorra amen do mobilaji amen ko heew handen darken mide wada mansa ko sedan mide tewta gureda mudun mi atti yaade jaati mi darni lumo macho ko kay dijan sabe jandan kay tatti wala
sabaga jikoy
lumuji di yo jaati kebal wonande meri nukuji didi ngatte e mudun ardibe dido nukuji di ngoytike rafike bal komningaji mabbe di kedana madi fufana kanko ne mer kulukani
kulukani etan
kulukani yo kare furno jamar ko he mudun ko jodla mor amen fuddo warta somo o watti saktirejo bonalaji jetan hadi yibbe jodde le gelle pamare den nadde luma amen du sabi hannen so commerçant be du ko he mudun ko jodde cercle amen do acci wadde darna luma ton halena gonga kitala on satti san
roobe katine jogibe darnde mawde le kabar lumuji di jogi sugulla sabiti allaji cioguji di jogabe mabbe to bankas lilam banyagara e dire lilam tumbutu holiti metti mabbe
ayti dire jomuka e dem
mi dire do jeami lumuji burem danka tonka kanye saraya mo darnam ila nungu o fuddi mi fuddi yire tidalla bangal mublaji amedi idum tampina men sanni sabi natugol ndiyameji di somayaji di futti di wakat jon o chakuru gowri ujinaji jetti sefa wam jeyi robe jati ujinaji jeenay kilo jaba temdere lawi di fuko boni
sara fondo di subori
dunke en kebe ultivide ido telaji nanugol lumuji kuteji mudun na jati do jamarande kanye dun wakande leedindi kedana abdul karim jamutene dunke kebal
sa entraîner n'est-ce pas
i djandi waddi bonelaji mawdi do datti meden di sabi datti fu boni ñonon handen kuteji mudun du satti do jamaren sa ewi joni fe yimbe ben darnobe sagoroji wana kebal kasin sabi yoga mebbe wawa yaade luma ed han fiide dabriji honde be hebir tan do gure mebbe sa e ko naade bangal keban leedi kuteji mudun satti sanne do jamaren fartade do lamu pe hore mudun
population et de l'état
andon wiide odo alhali o wana fi le nukuji leedi fufuni to tumbututun e wi ardibe commune o bonandaji ndiam e tode fuf nangul limuji dikay na jukiti tafum